just been fools, dog. It's just been chillin'. It's just been fools, dog. It's just been chillin'. Impilinzi ma, exasushuba. Impili mali, abuke mabalandele.
Alusito, dala ngikuzwa ukuthi njalo mawudakiwe wenza amaphutha man. Imanje ngiyakuzwa ukuthi njengoba wenzelike yasuzana bakubiza ngoJoni Rebecca. Ngoba ngiyazi umntwana utwala uyakuthenga man, kodwa lokho kusazophela ngoba uyazi umntwana imali iyaphela na. Akuthi uzosola Kutuzosola, dala ngikuzwa ukuthi njalo mawudakiwe wenza amaphutha man. Imanje ngiyakuzwa ukuthi njengoba wenzelile yasuzana.
Dala ngikutshela ukuthi wena uye kutshala kunini ngikuzwa.
Dala ngikuzwa ukuthi njalo mawudakiwe wenza amaphutha man. Imanje ngiyakuzwa